Spin Doctor.
When the thing come like a sprint, hotter than lava anytime, even in winter.
Girl, let me see how you a bad body. Sipping while you sit down for the jammy in a dot. Tell me, girl, let me see how you a bad body. Fucking on the black, the jammy in a dot. You so much.
Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad girl in a real life. Not ready for burn up warning, some boy splinter. Ready for burn up. Ready for. Ready for burn up warning. Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad gal in a real life, nothing that. When the things hot, I come like a sprinter. Hotter than lava anytime, even in winter.
Girl, let me see how you a bad body. Sipping when you sit down for the jammy in a dot. So me tell me, girl, let me see how you a bad body. Smoking on you, blocky, jammy in a dot. You so mad, girl, wine your body. Yeah, all before me. Yeah, wine your body. Yeah, all before me. Girl, let me see how you a bad body. Madding when you wine your body. Jammy in a dot.
I know she want me and she know the mechanic. Cover up, girl, tonight to the baddest officially. On the left side, I got my cup on the right, got the Cali. Rock it, set it unconditionally.
Some big man now lift the thing and close your eyes, girl. Welcome to the Tata Kingdom. Technically, Gucci now look for wisdom. Big thing up every girl from Japan to London.
Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad girl in a real life, nothing that. When the things hotter come like a sprinter. Hotter than lava anytime, even in winter.
Girl, let me see how you a bad body. Sipping when you sit on funny jammy in a dot. So me tell me, girl, let me see how you a bad body. Smoking when you block it, blocky jammy in a dot. You so mad, girl.
Body girl fresh, clean, drop it up down. No matter, no matter where you come from, uptown or downtown, girl kill bum bad song.
That's when love, when you pretty girl, them getting up. Anytime we come, it's on a better get the city locked. The end on your knees, give me the best I chucked in up. Skills, mad, yeah, all of them finna.
Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad girl, in a real life, nothing. When the things hotter come like a sprinter. Hotter than lava anytime, even in winter. Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad girl.
Puff, puff, pass, my Mary Jane. I'm high on life, wanna meditate. So puff, puff, pass, my Mary Jane. I'm high on life, wanna meditate. So allow me, make I enjoy life. This problem not the finish, oh, eh. Every day different, wahala. Problem not the finish, oh, eh. Touch it, touch it, touch it, pass me the touch it. Pretty girl, come wine on the cocky. Then toes, one girl, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Shut up and bend over. Let your back up, do the talking over. So back up and bend over. Let your back up, do the talking over. Say, I want to talk my life. I want to be happy. I want to dance and party. Feel the rhythm of my body. touch it, touch it, touch it. Pass, 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 baby, touch it. Pretty girl, come wine on the cocky. Then go and tell me to touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it.
DJ B, the Spin Doctor.
Problems for a minute, thank God for your life. If true and honest to yourself, you should never lie. Usiku furu chome, rada safi bora tu kujinais. Put a smile on your face, I am Aisha, you only live once. Whichever the matter the case, nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takondae.
Spin Doctor.
Calling me the sugar at the OT, calling me the honey where they all be. Anything you tell me, I dare believe. Showing me around like I lost my way. Telling all your friends and I meet me bail. Baby, see me, I don't need relief. Tell me, make I know now. If you show me, make I know now. If you don't show me, make I know now. If you don't love me, tell me, make I know now. If you show me, make I know now. If you don't show me, oh, make I know now. If you don't love me, make you not talk, say love me, oh. Aye. If you don't need me, oh, nobody talk, say you need me, oh. I take this love more seriously, oh. Baby, oh, make you not play me, oh. Nobody talk, say you love me, oh.
Say I get blood, but now the other man you want to go and link up, oh baby.
The Spin Doctor.
I know they say I even got a fake love, but I'm the sickest thing that you can find in this world. And it doesn't matter, baby, got to choose one already.
Right now, right now, right now.
So tell me, make I know now. If you show me, make I know now. If you don't tell me, yo, make I know now. Yeah, if you don't love me, yo. Tell me, make I know now. If you show me, make I know now.
If you don't love me,
make you not talk, say you love me, oh.
If you don't need me,
yeah, oh, oh, nobody talk, say you need me, oh. I take
this love seriously,
oh. Loving you,
baby, oh, make you love me, oh.
I think you're doing me too, oh, yeah. I see you coming from the truth. Hey, vilenda bam bam, police wana ubaya. Demo wako vile mahanjam, na misina ubaya. Koseo unite handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vila na meza mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat, tami hana taya. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtoto wangu akiitwa KU mtakata. Hakuna kama somo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili ashajua production. Dovu ni kuu, Jabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you, you. Dovu ni kuu, Jabidi wani juu, basi weka mkono juu,
miss you. Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Lugu kasuku lakini kombatu ni custom. Benga na lia,
mi upenda vile una love njom.
But you sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwende tepe melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jine apili ni mwende. Munasikia mademu wakamba, wanapenda make. Kame kari bam bam, kana kaka mama raya. Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya. Nakusaji kupenda tam tam, na jine kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so vidole story quiet. Make you almost to do part of PhD. Tupatana now, kill money, come a CUST. Social media, no social studies. So nowadays, if you type with the gita, where man be mkafanya GHC. Wala wame so man, do some pulley ya homology. Atapi production, piercing topic wa biology. Wala kuna chemistry, Pamela can just follow me. Vilendovu kubwa, noma sana, nyaka buogoji. Sena marafiki, stacking bogey ni screw. Muna taka mblande kiasi, ndo muni soup. This city ya usherati, tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR, washaju wa ndovu ni cool. OG.
Aki wala yo shatu juu, basi weka mkono juu. Hey, yes you, ndovu ni kuu. Aki wala yo shatu juu,
basi weka mkono juu.
Hey, yes you,
okay. You make me feel like Lady Malala. Muslima zena linda kekwa nyoma. Sichi kukweka
DJ B.
Sichi kukweka. Una mapano kwenye na kubo. Kala kajima kenye mbeka bo. Sichi kukweka. Sichi kukweka. Munda munda baby unadunda. Guku vanyola kabenga. Umutima nawe no kukunda. Guku vanyola kabenga. Muchanga na kufuna biebile miseto. Biebile miseto. Biebile miseto. Muchanga na kufuna biebile miseto. Biebile miseto. Biebile miseto. Hongunyo bo fo fo fo. I make your body go straight to the floor. Sichi kukweka. Sichi kukweka. Your place in calm and burning up. Avolu kanda bangambi yikwa mwanira. Sichi kukweka. Sichi kukweka. Munda munda baby unadunda. Guku vanyola kabenga. Omutima nawe no kukunda. Guku vanyola kabenga. Muchanga na kufuna baby let me set up. Baby let me set up. Baby let me set up.
Yoko unataka nde, mi pia nataka nde. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka nde, mi pia nataka nde. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Huku buda rada ni ati si uchanga.
Roga roga saa zingine mijikanga. Itajikata hapa kauja jipanga. Nasitaishi lakini sura jimanga. Bila meno mziki nimi mwananga. Chrome mwengine wachange zile za ndo msimu kum. Location nimetuma nimepin hapa home. Kalesa kauna wese jibuchanga ndo form. Double vodo kauna weza ombalon. Ban ban kani picha tunaban. Zikilipuka tunabonga vitu sili. Wezi nipata na wasichana.
Uongo wacha kujifanya zimeshi.
Yoko unataka nde mi pia nataka nde. Huku buda rata ni ati si uchanga. Yoko unataka nde mi pia nataka nde. Huku buda rata ni ati si uchanga. Huku buda rada 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 ni ati si uchanga.
Huku rada brata ni panganga. Wanga banga juneza kanyago. Blada kwa kubanja taka taka. Sikna changisha kamkwanja kakushika mbinga. Kwanza kauna jona kata waba kanja. Amu na panyaga embe. Team together, fit together, DTPT yondo form. Members of the female gender, kibiriti chronicles. Fuko ina kikondiko, nyinyi na ombito. Onji huwa easy area, mucho mapa korido. Mkurugenzi wa DJ His Excellency. Chumbozi Mr. Shilingi mapeni plenty. Kanye so big yes me tu changishi eni. Sushi kisha deli na mamoro na kamfuko heavy.
Yoko unataka nde, mi pia nataka nde. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka nde, mi pia nataka nde. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Yoko makani kikuita mi upa. Na kama bea tuwezi fika tu by chrome. I'm a rap
hapa na wapita jo by force ngoma za tuzikiza 254 si uchanga si uchanga na si changi na mafala juu ya swara na kama joko na kegula we mwaga lupika kila kitu siwezi kifanya mi bado hasla pombe ni pombe buda kama joko soba ni ombe I'll take you to makali shop na zikishika bana buda ni kome ay Yoko unataka day, mi pia nataka day Huku buda rata ni ati si uchanga Yoko unataka day, mi pia nataka day Huku buda rata ni ati si uchanga 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 Yo
Shida leo nimeziri tayo onana Ati mugenge wa mati
Yo yo ni sauti ya Madini Classic Na unamsikiliza DJ B The Spin Doctor Usio bana
Unakafaya Kenge linadai kusiwasha onana yeah. Ninaka kitu leo Mashida leo nimeziri tayo onana Ati mugenge wa mati
Nime muwacha geto leo Matusa tikombe
Mtoto mama mtoto taya na nasikia Kana moshi pia Kaite tukaleweshe Fanya kama umepiga shoti Kama ushalewa mkukosi Ini ya wajanja wajanja Mambie watoto one video Fanya kama umepiga shoti Kama ushalewa mkukosi Ini ya wajanja wajanja
DJ B The Spin Doctor www.djb.co.ke
Leo ni kusondeka
Sondeka
Asema baby bang Umesikiaje baby bangi tu Nilisema ga bringi bangi bo Asema baby bang Umesikiaje baby bangi tu Nilisemaga bringi bangi bu Ati mukange wa matambula
Nime muacha geto leo Manusa tuko mbege
Mtoto mama mtoto daya na nasikia Kana mushi pia Tendu kaleweshe Fanya kama umepiga shoti Kama ushalewa mkukosi Nini ya wajanja wajanja Mambie watuto one video Fanya kama umepiga shoti Kama ushalewa mkukosi Nini ya wajanja wajanja Asema shiga, shiga, shiga Figo la teddy bear Shiga, shiga, shiga Figo la teddy bear
Mugoro kapo na magoti Katupa mukongojo Anataka tukuzi kwenda Kizi wika fili muziki Kalewa mkongoti Anataka tukuzi kwenda Nime muacha geto leo Wanangu satu bombege
Mtoto mama mtoto daya na nasikia Kana moshi pia Kaite tukaleweshe Fanya kama umepiga shoti Kama ushalewa mkukosi Ini ya wajanja wajanja Mambie watoto one video Fanya kama umepiga shoti Kama ushalewa mkukosi Ini ya wajanja wajanja Mambie
watoto Iko sambamba na urembo Owa sura yako Mabusu ya Midomo yako Ni ishara ya upendo Toka moyoni mwako Naidi Takuwa na wewe daima Na nime sama Chama penzi kisima Jitahidi Unichezia heshima Wambia wengi Jafitina, so let me say again I-S-S Just a kiss for you Unanipeneza sana We mama K-I-S-S Glad to call you mommy As you call me daddy
Jump to the
kati yo body. Vila mejibeba itabaki ni yo body. Watani seme, let me spill the tea, baby. First of all, no mejibeba. Second, baby boy, you many murder. Watani seme, let me spill the tea, baby. I want you now, I want you all night long. Baby, won't you come, we have a sing-along. Ding-along, I do that at you wine. You, baby, gonna be local fun. Karibu sana make you baby daddy. Sweet o' body. Nakupenda sana kakakuja na we. Sweet o' body. Wewe ni roho yangu na ni hisi zaidi. Sweet o' body. Wewe ni tam-tam, niko tam-tam. Sweet o' body. I wanna take it to me further. Baby boy, I wanna take it to me murder. Me uncle, me sister, me brothers. Everybody gonna know you whole world. Unajua what I say. You'll be the sunshine, I'll be the moon, yes. Everybody has to know. We'll live forever like ain't nobody else. But you never end up. I'm gonna be your defender. You're gonna be my provider. I'm gonna be your defender. You're gonna be a provider. Njo karibu sana make you baby daddy. Sweet o' body. Nakupenda sana nataka kuja na we. Sweet o' body. Wewe ni roho yangu na ni hisi zaidi. Sweet o' body. Wewe ni tam-tam, niko tam-tam. Sweet o' body. I am looking for you baby, me baby. Sweet o' body. Have you seen the one I'm searching? I'm yearning. Sweet o' body. I'm tempted to touch your body. Feel a magic pepper, itabaki ni your body. Watani seme, let me feel that tea, baby. First of all, no magic beba. Second, baby boy, you many murder. Watani seme, let me feel that tea, baby. Njo karibu sana, make you baby daddy. Sweet o' body. Nakupenda sana, taka kuja na we. Sweet o' body. Wewe ni roho.
Yeah. tunataka kuongea. Mungu fundi bwana kauma, utapendeza tukisuka shuruma. Umenipiga KO, ah, ah, iyo makeup KO, ah, umenipiga KO.
Ladies, watoto kali mnajijua, sira mwanamke kuringa taka kuna step. Ladies, watoto kali mnajijua, kama umevaa umependeza taka kuna shit. Short or long hair, pretty pretty baby face, hips, lips, kiss, red wine test. Police, police, yudada pewa kesi. Aki kuangalia tuneza kutuwa kadia bank. Macho vya kusinzia zile kuibia ibia. Tasema kala kitu lafu kime mzidia. Kama inataka kupanda mizuka gajia chia. Sarakasi misamba mateke ya sincere. Chichel mekorea naze shikiki msichana. Taku mwagaraze na cheza kainama. Ukuti ukuti kainuka kasimama. Kuofupi ya kina naona kama inambana. Kipochi chini kamechi na viatu msala. Niyo kala na gifige cha kibanto. Kisema kakatiza mtane tachanganya watu. She smart, she pretty and she know what she want to. Kikompea we unakwa tofauti. Darasa utile brown is a knockout. Tick tock, tick tock, tick tock, boom.
Umenipiga KO, ah, 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 iyo makeup KO, ah, umenipiga KO.
Take my seat.